Need to know. Yo, Arigamo. Figure. Rifanti. Pendechezeka. Yo, simanga, simanga, ngo, tukiwa kita, simanga, sima bazu, tukiwa na chapa, si u drills in the big deal, awesome that's facts, you aim, kama sniper cho, a shot on tag, simanga, simanga, ngo, tukiwa kita, simanga, sima bazu, tukiwa na chapa, si u drills in the big deal, awesome that's facts, you aim, kama sniper cho, a shot on tag, si u make then break, make it that way, make a cake through bag, better that way, should I say or stay, make it better that way, well, flames doomsday, are you home or away? Zako wagwan ila zangu na masana juu walirusha zaki kamba but it fell all in all stamina ilikam kama pachka how it flows health na gonga green going straight to the top yo sinimanga 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 goma ni kali jilangu mina kubali nifanya kustiwi underground kukitema madoba tuko nazo kali moto tusha chapa kuna watu wengi watu taki men wanataka tuendele kubaki underground bro that doesn't matter to me I play so chacha atufikishe mbali adi ya sewa ati niya stress nipengwa nilipue lini kumbuze mawazo changanuke sindo magang kila kitu kuna bumbogi moja ni mbubo ina kubali yeah twiga Goma ni kali inabani mitaani kwenye listi ya mziki Sisi tuko ndani mini moshi na mzinga mguka Mispendi elka pombe na mziki Tusherekee weekend kiwa kwenye beat Mistari ya teleza Tenda landizi mziki ni kipaji bro Fanya makamuzi riki jina kubwa La mistari langa fina kama kawa hii songi ni hata shika tau silegeze kamba ipigi kaba Soko dem soko shisha kote kote ni vikali na mziki bro Iu menifika mbali japo mambo bado Ila nitafika mbali Kata story eka msiki siwa juu ni wakari Vandiri gamo kwenye biti ni wakali Twiga Atinda sudaga na kukokea etoka Ni mangango buda jua ni mangango Ni mangango buda jua ni mangango Ni mangango buda jua ni mangango Ni mangango tanijua mi manga Kuzikoki ntaziseti na masa Nimeomoka mneti Nina veti zimenishika mangare Nimesense kujinice na mapenting Dio tekni batombeti Mekula adi masoki Zikinice zikijipa na kajaba Jaba na kajabli Jaba kichanaga na kumbuka Nikishika dem kwa mahaga Ati moto, moto na mangoto Pale makejani kikapiga maviboko Ndoro kalipiga utadhani ye mtoto Sima ngango, tukiwa kita Sima nga, sima bazu, tukiwa na chapa Si u drill, si ni big day Awesome that's facts, you aim kama sniper jo Headshot on tag sima ngango, tukiwa kita Sima nga, sima bazu, tukiwa na chapa Si u drill, si ni big day Awesome that's facts, you aim kama sniper jo Headshot on tag, arigamo